bandiraɓe sukaɓe jokkoɓe weltiɓe on keeɓi faama ɗum yo heƴogo studio tamani hertani o gonno min Ousmane Ñaly Buuli woni ni on ɗo meɗe tawdaɗo e Mahamadou Sama Sékou Sembe Sékou hono gurruɗa
Ousmane Ñaly Buuli hay reke joom wareɓe ne selli
aɗa weltii
sallahu alhamdulillah
hay bisimilla kabaruji heeɗi woni ko joguiniɗa sukaɓe
em bien ala hande nde ko joguinanɗe sukaɓe woni noddago ngo waɗi sukaɓe rewɓe gallude sang gullitiɓe banggal torraji gratiɗi fewde mabɓe mamaduna haala mini magga dow kaldal kala guɗugal en timniran mbiyan kabaru Sembe Thialdi hono wowrene
Sembe Sékou en puɗɗiran kabaruji ɗi jaren ley leydi ndi kuccala ko yata sukaɓe capanɗe tato ana gondi e jangguinede hono jottiroto cuuɗi sariya sini ana kasindini
mbiyan ndeɗo jande fanda muɗum woni huncande hoore mbiyan hakkeji tomonte en e nder nukku o landinɗo ngalɗo kawrital woni ONG lollirɗo droit de l'homme au quotidien
Sembe Sékou sini en ƴiwri kuccala e jaran san ɗo ɓiɓɓe rewɓe gondi e wadde imma daraji Allah kabaruji mumɓen ana jaa yesso
hayrenke joom ware ɓeɗo sukaɓe rewɓe cultivide torraji kewɗi gaɗama fewde mabɓe e kanjam mbiyan teragu karahan ndennoɓe kulliti ɗum no ñande alalbare nde e wattu kawrutal hakkude mabɓe e lollirɓe VBG en ɗum torraji gartiɗi fewde e rewɓe keɗɗanna ko Fatumata Kamaté mbiyan hoorejo fedde rewɓe sibugu ko halni mbiyan keƴaɗo sud tamani to santo Irene Diara
torraji waɗeteɓe e rewɓe kañi e sukaɓe rewɓe ɓe e leyguel ndi amen ndi miɗo yiɗi ɗum timma yenugol sukaɓe rewɓe mi mbiyan daro dewle taƴoje tawe nafa fo wala hen ɗe worɓe ɓe darna ɗum
Sembe Sékou en kalan joni hala mergi projet kesso noddirteɗo tous inclus par l'art groupe oratoire fuɗɗi ɗum
noon jaati mbiyan hayrenke joom waare ɗum waɗi ñande mbiyan alalbara nde sappo jettinduɗo lewru décembre to gollirde agoratoire ndende lafiyabugu projet mbiyan mo lebbi sappo e joyyi fana muɗum woni huncande hoore kamɓe yimɓe looƴaɓe banggal mergi lollirɗo slam
e gadana yimɓeɓe duwawi Allah faaboɓe e golle o hannden en kalan golleji ɗi ana fanɗi ko jeeta sukaɓe ana gadda
jawa yeede kay no mbiɗani noon jaati mbiyan Ousmane Ñaly Buuli ɗum woni latade kaybowo mbiyan birile ɗum woni suudu gonga suka kaybowo birile kay hewa yeede
famɓe sanne
haya ɗum woni kabaru muɗum ɗumemta haala muɗum hannde
Ali Cissé yeeyi caabeje ñaari la o hawri ton e sukaɓe moƴƴiniɓe fedde fa kayba caabeje ɗe
suudu gonga ñaari la min gondi hannde e association sukaɓe daraniɗo haybude e renude nokku o wali massa sidibe a neddo lontotodo horejo association hodum bawda wiide min le e darnde neddo mo association o subi fa hayba o nokku
o wonaji domo ciudi biril o faabato hono yimbe warobe juraade maybe mu en yitude birile de o resandu hono talki kollitoji jomo dali adna farde nelado mairie warde se bantadi
le e micro mo min darni e sidi sibi neddo mo association o subi golle ko wondi ko ana wela mo san ila o yotti do denago le e wi sidi won joddi mo association o darnanimo lewru fu ɗo ene mairie o ɓantudem
eɗen garmi ga ka ndenago waɗi adan motoji gujjetana le cuuɗi gonga ga kabaru muɗum noon seli ila ko garmi ga ko joddi an haɓɓaki eko yimɓe dokkata ko joni o joddi am heewa farde an noon ɓamede jaati ka heedi mairie
somi ɓeydi ke yaade yesso caggal golleji ɗi sidi sibi watta ɗi omo hani laatare neɗɗo mo ñingataki
Sembe Sékou kabaru tariki e jaran kati
noon tigi Ousmane Ñaly Buuli hayreke joom waare mbiyan keƴaɗo amen gonto kati ɗum woni Abib Dara o yettike Thiakoura Kone bandi gorko amiri wuro kati ndenno o memmi haala tariki ngallure nde keɗɗanno
kati a été créé
kati yo hoorejo wolde donso goto yurɗo caggal maayo heedi sangara ni wattu duɓuji nere e temeɗe jeƴƴinde honni ɗum inde makko yo Kone Burama nde o hawa e wolde nde o siitiri to ñaare en kañu e touré en bamako so holliti omo yiɗi hodude bangga muɗe e nokku o o suuɓi so o mahi bugoru makko touré e ñaare en kollitima nokku ɗo o hoɗi ɗo yo bata ɗum ɗum e wonde noon o hollito o heddoto toon nden inde woni katiguelen tiɗɗo siinde laati ɗum le haala e cakete
kati
e jaran yewtere meɗen mini mag nde Sembe Sékou yewtere meɗen mini mag nde ana fawi hannden do kaltidal hakkunde ɓiɓɓe leydi ngal ɗum wono dialogue national inclusif o ɗum fawi dow mini mag o yontere nde
noon jaati mbiyan Ousmane Ñaly Buuli en jottike ɗum yalla ne annda ko ɗum darande sukaɓe e leygal ɗo mbiyan kawrutal kala ngal
fa ɓeydoreɗen faama ko Mamed Ali heɓini dow kabaru muɗum keɗen Ousmane Dikoye Aminata Dial
le guɓal aranae sukaɓe ngal men jiidi le kaldal kala ngal ɓe kolliti kala ko wonno himmeji mabɓe fo hollitama ley batuji ɗi
e leyyingo an sukaɓe ana kal danga be kaliti dalaji ma mido mila le hakila an ndoka ma darne ma be kebi haladum mali enen je enen suka mali beden kan bamde ti dalaji ko wartata e leedi meden di he yaabe sema fuyo suka kanyi e gacha suka be buri hewde hen midon don midon ndoka hakila amen midon andi be golleran non e le kaldal bibe leedi gal ana jogi nafa mido mila bammi to be kewde de be kebata e mudun jaabuji
resolution et les recommandations
hono mawbe be handen do ana kani tottude sukabe be yone yo kambe dari e darde de fu le kala ko wonda e dokkondira hakkilo e le ko gubadi do bangal holliti
ce dialogue n'est pas inclusif
gal kaldal ga wana kaldal bibe leedi fu gal kaldal yimbe hewbe so be tilike ton be ngaram e taw minga be kala le darne amen be kala ni ko he mabbe dum wiete halande hore mum mawbe be njida juude laamu o so ana sukabe keba tinnare sabi hande feewunde wawa ko wadere tawe sukabe ngala hen so hongon ko sukabe kay waton saaba mi tendere di don tan ke bata hen suka so suka be ne tefo e ketinta ko ben ko buri hewde suka be fuf yori ma be illa mal bantali di ma ko mum be ndokali darnde suka be hewde
tagal certagu hakilaji non kabar mudun ana hundo ko yimbe fu yalla suka be keban sago mu en cakete ka dal kala galna
e jaran joni kabaruji haro challi
am jonn Ousmane Nyali Bouli harenke jom wara hikka kay mbenna joueur en leedi mali gombe ciagal be beltiki sanne bangal contrangaaji na hono
seku koyta o suko mali mojjudo sanne mo du mudum barto nogay o watti bingaaji jetti le matchingaaji sappo e tati ko o fi hikka le club makko leedi Autriche o beedi contrat makko fa 2024 e club makko Red Bull Salzburg
chak dukude dun no jukitiki contrat mudum bangal RC Lens fa hitande 2024
o wari le o club hakundere hitande 2018 milliers de terrain mali o mo duubi sappo e jenay fi matchingaaji capantati e jenay le ligue 2 watti bingaaji didi illa o yotti le o nokku
nana biyalto hawrone en be do njonti abali de mali gombe cagal be fuf haarenke jom waare
e sembe seku kabaruji di acciranɗi ni hande
a
jaram
ngel je cagal jom
sakiraabe e kabaruji fu do ma hitnaade do numero 37321 do mere mere non ka kedde hedaade yewtire tous o garende waran jokkininde